Ray Cash alongside Ray D.
Zenwap.com.
Na James Kelly.
Future Music Production.
Ukani ona kuseni uku. Usa una ni masobe lando. Ukani ona kuseni uku. Usa una ni masobe lando. Ine ni mapaza. Nili nevantu wa mene ni masunga. Ichi la family.
Manifuna chemuzive Diyose nikauka ndimwe ni masevenzela I stick to hustle, noti masovela Nima kuna sopa ndalama sinema mwela God bless my hustle na familia chimwela Na wose weba kamba ni masovela Kumima ngila nyumba no miguli la Benz Diye venifuna mukangale good life To make you proud Diye chema plans ni hustle after hustle Vinga tandize mu future Ulo skuru ya vuta But iti pushinga mengwa latinyamula I do hard jobs sinifuna kubeula Mukombo ni wambira kawona wa masula But I believe mulungu wazatandiza I'll never give up one day zaka pasa
Ukani ona kuseni uku Usa una ni masobe lando Ukani ona kuseni uku Usa una ni masobe lando Ine ni mapaza Nili na bantu wa mene ni masunga Iche la family
Money for a better view. Make money for my mom. Bring something good. Work hard for my fun. Not even a gile. Chani funa imwe 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 ni kudiela. Fulu mahafu sani fake long way. Ni bazi la mama. Desire na breast. Babanja pa side next. Never wifey. Ni mabaz six. Sakila mangwe. Nugu they dead. Pushing hard. Jama bine. We live once why. Sazi mwelele. Wake up in the morning. Ipanga money for your family. No masove la palipose. Iwe ngena. Chobu hili yoso. Wakupasa. Iwe baza Hustling, hustling, hustling more Break this desire SKDA, the trider Scatter
Ukani ona kuseni uku Osa una ni masobe lando Ukani ona kuseni uku Osa una ni masobe lando Ine ni mapaza Nili na bantu wa mene ni masunga Iche la family
Ni wona ni pita tipa lipe ven chitia Otherwise dise tima tandiza makolo songa ti ulipe nkani Beta unisie ise life ni yokosa munga wana wama siye push I push hadika ili kunda ile Pene papa ndipo life yane nga chinjile Chihuta nchito yane na ya mui chingilile If you open ya mama na tata ni wachitile Misosi wakulira ndiwe muwa pukutile Ganyu ili yose pachalo mweni yokola Kwenye tukwa nise suwa lose kusevenza Panyake nukulema koma ningale kachala Chifuko ni Chita ukata ninga kona njala Gaba pachalo chapasi perjeva mahala Apalelo ukulila, mailo sekelela Soli mbikila, mtu fintu fima chinja
Ukaniona kuseni uku Usa una ni masobe lando Ukaniona kuseni uku Usa una ni masobe lando Ine ni mapaza Nili na bantu wa mene ni masunga Iche la family
Zenwap.com.